You know? Pandaga kanda shoko waka puma wani Ukati feel free shika paja puna wani Ukati ya utere mafunga funga wani Zina shai papi usande puma mani Uwaku wanza tuma skits Tisanza veta kwa kuma streets Zika amaruda rusi chip Chakunya kuta uurina na tichit Inga wani ndaka kupa moyo Saka usaite yoyo Gama sakufurira ikoko Kuno wandi chinje mashoko
Fight.